kaeta bana ba ntavase bana ba gokwane ni ku hiti nomo DJ Msaro u vuyile swilo swa ku nandzika tshama swi yingisela mavhiyo na tlhotlhotela vanhu
We'll be right back. Mm-hmm.